Nikoro, Nikoro, Usoro, Usoro, Nadoro, Nikuro, Agudo, Uroro, Zamesi, Zaroro,
Kumidalas,
Camagueiro.
Tchau, tchau. Consoli. Eu pulo na marangabi. Many, 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 many. Kissing you, marangabi. Many, 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 many. Na peango akweli. Ama demi yako ni kamta peli. Yo kunyima marangabi. Many, 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 many. Na kukula ika nika niko revenge. Takistelia jana tuta change. Na ex when I'm mrefu over your age. Na ka unanyesha mejipi na rain gauge. Mapenze karatasi uskimi si kasuku. Kaka na nyama nitaka kunyo supu. Ako number 10 ama nika supu. Katafanya akilon kunyo sumu. Uli sikia wapi niko na madem. Pile ndaka chapa ndaka chia adiden. Uli sikia wapi niko na kipeng. Neza penda kwanza kachokota ama pegs.
Ni wapeleka mdogo matizani mamboko. Na kateka mbio mbio ili tupigwe foto cheki. Woto kwa mkono design kidogo ati. Na kumba toto kwa machoche za fofo cheki. Nina mistari na mavibes kazote ati. Na shika toto kana dance kegosho ati. Chuma ni moto, chuma ni moto. Chuma ni moto, chuma ni moto.
Nyukula na marangabi. Many, 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 many. Kisingi marangabi. Many, 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 many. Na peangu wa kweli. Ama demi yako ni kamta peli. Yo kunyima marangabi. Many, 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 many.
Mini mrasta, rasta tafudhi sinyo wangi. Basta, basta usishuku mini guangi. Mwangi konyagi mindo pombe siku nyuangi. Mrasta kinyaru mindo bangi sivutangi. Nikikuja basha kimbona jo kukujangi. Mapara mafakondo ufala sitakangi. Busi ni pepe lakini sitoshe kangi. Formza arimis brembo squeezy sinyongangi.
Kuna lines cars wote nitite mso wa begi. Na wana ispote wote nikishika hizo majegi. Baby kata mdambi ukia disa hizo makegi. Pede na medi na msupake kwa bedi. Morning glory kuwa bedi. Nya kisapa kama ni bredi. Kata kiuno na kutaka. Wewe ni keki. Luku pampa ni fresh. Njuku jaba na cresti. Rungu itisha nyamta papaka kama ni weti. Baby banana na funga bao kani messi. For 20 unyanya kwa babi baki ni kesi. Kupesi adisa kistone. Niko na jeshi maplenty. Kwa body ni medipin masenti.
Many 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 leo na chinja na ua. Many 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 kama piki piki maua. Nafanya vitu zangu underwater sinajua. Na teka demi ya kutoka geto adubabini. Ma late night ima hamjim zami. Kugusa kifuranga kifujizi. Na mtu yake sitambui na mpiga kanzu. Na joti siku hizi anajita ekibazu. Kidole ya kati na inyosha na nipate kwangu. Na nina kari kama player COVID-19. Na kunishika itabidi mtafute vaccine. Tuko masingo mindo sumu mindo mashi.
Nyukula na marangabi. Many, 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 many. Kisingi marangabi. Many, 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 many. Na peangu wa kweli. Ama demi yako ni kamta peli. Yo kunyima marangabi. Many, 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 many.
Nikoro, Nikoro, Usoro, Usoro, Nadoro, Nikuro, Agudo, Uroro, Zamesi, Zaroro.
Amebain tu yu acha adri game.
Paka mkali. Naingia nasipigi ya ta hoti hoti. Duni melewa natembea na mangoti goti. Nasiyondo mni steam za mapoti poti. Funguwa mdangu na kimbisho na madogi dogi. Prompe na lia na kiluga ya kiba kiba.